ZambianMusic24.com.
It's Marcia, the rhythm boy. Basi Jojo, kusokone za bongo.
Basi Jojo, kuna mwaza. Zambiri ndikonda nsondi sochereza. Ndizoe pa koma ndizondi kondwereza. To make things worse, sindivu takupewa. Ndizomweze kutandiza moyo wukufewa. Ndazizidwa ndihode, musalole mbalalike. Nifuna inu ndine tiponde, kope yanu isabiske. Chita zambiri against your laws, please forgive me first of all. And I know for sure, zonse muna nipata. Malemba, werenge malemba. Kujipenda deka sochera, nzi kumbuka malemba. Malemba, werenge malemba. Kujipenda deka balalika, nzi kumbuka malemba. Kunja kudiri podi, kunja kukuli kodi de. Tungomba odi moni, moyo wangandi kodi de. Ena kufela, ena kuchita ufela. Kwa mandene sina nichita, sina somwe satiwa. Kwa mandisa chite izi si kova. Mukwa nite izi kusova.
Benandi pembera di kuno krabibida. A believer, komandi kona di chida.
Malemba, werenge malemba. Kujipenda deka sochera, nizi kumbuka malemba. Malemba, werenge malemba. Kujipenda deka balalika, nizi kumbuka malemba. Malemba, werenge malemba. Kujipenda deka sochera, nizi kumbuka malemba.
Exclusive from ZambianMusic24.com.